imani na busara. My baby, nilikuwa pabaya, ukaniokoa Mesaya. For your love I never tire. My baby, I'm in business, kama gym utenda fitness. For your love I never do less.
Kukama simu ucha, unani tocha.